Hello, 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 hello. Happy New Year. This is Klein and
Steve-o.
Steven Karaoke Mushemi.
I'm a Steve
Biko. Welcome back to
I'm a Steve
Candy that Klein.
I'm going to ask your brand names. Sangu.
So, ngoja to advertise later.
Alright.
Welcome back to my podcast. Hope you're having a wonderful day wherever you are. What else? Say something.
Well, I hope you guys are staying fresh.
Mm-hmm.
Tukiwa 2022.
Mm-hmm.
Mwaka wa mambo mapya.
Mm-hmm.
Mwaka wa blessings.
Talking too much.
Sound kama lema pastor. Mwaka wa sijui nini. Wa mipango yako ku. Anyway. Ndio mule mwaka. I hope you guys are staying fresh.
Yeah.
Mnajibamba.
Yeah.
Mnajienjoy.
Yeah.
Na pia mko safe.
Yeah.
Mhm.
Kama uja vaccinatiwa, please.
Mbona unashindu kiambia watu hivyo? Kaa tutakia
mstaki. I'm just saying, you can be stupid like that.
Sisi wenye tunagupa shindano.
Hata mi nagupa shindano na nili vaccinatiwa, so that's
also where you got over your fears, lakini unajaribu kutu influence sisi wenyewe.
Apana, you are looking at the brighter side of it.
Oh, okay.
Yeah, get vaccinated.
What's the brighter side of it?
Mbona uja vaccinatiwa, kukugupa shindano is not a reason.
Yeah.
Mimi niwende huko kudunga shindano. And that lady, and guy yaki SJ ibika like
si niwende. Na allergy.
The first one.
Yeah.
So nimeenda huko like so see the injection in a Caribbean the hand.
Mm-hmm.
Na mimi nikatoka. That she said. Mimi spendi maneno na watu wakubwa kuogopa sindano.
What? Mwazema kitu kayo.
I just imagine. So nikajua mbata chikunika. Shika yo mkono dunga basi.
Chukua dunga basi.
But get vaccinated on a serious note.
I don't know I'm planning to do that.
Yeah.
Because things are getting serious, boy.
Yeah. Yo!
So. Very soon. Get vaccinated, guys.
Oh, please.
Maisha ni ngumu
anyway.
Bila vaccine. Hadi homa yenye watu wanapata. Ilikuwa homa ama wewe unajua watu wanasema hiyo ni corona. Ulikuwa unaamini hiyo ni corona?
Nani yako na corona?
Azin, kuna hiyo homa fulani ilikuwa ina go around
watu wanasema haya. Ni sharati wachana maneno mengi. Ati corona.
So sharati tena imeingiliana wapi na homa
yenyewe? Sini what time sunaongelele time watu walikuwa ile time ya sauti solen blah.
Yes,
ni sharati.
Sasa usharati, ndina kuuliza usharati ni atokana wapi na hii story.
Na si umesema hiyo time watu walikuwa na mahoma and stuff.
Oh.
Yeah.
Sawa, tuendele basi.
Kwani kuna mtu una aim ama form?
Kaa, wacha.
Jira shanga
form. Nilikuwa Twitter.
Eh.
Ninaangalia vitu kadhaa hapa na pale.
Aha.
Ndio nilikuwa na insights of what I'm going to talk about today.
Oh, please.
See, okay, sawa. Nimejaribu. Wacha niweke chini usi. Your topic, I think. Haya, ndo hiyo. Anyway, sema, tuambie.
Yeah. Anyway, me have been fine, very fine, thank you.
Mm-hmm. Since the year started?
Yeah.
And how is the year
it's
taking
been a minute,
you so far? How's the year taking you so far?
Very fine.
And enjoy?
Mina, anasikia tu vizuri, haki?
Jua nini, kwani nini mbaya? Umesha jengeo kahao mahali.
Unajua
karibia kumaliza shule.
What do you mean?
Amecheza kae already.
I wish.
Sasa unajua tu unaenda kubarizi tu kwa hao yako please.
So nitafuta your sperm.
Nitafuta.
Are you wongo?
Basi wado.
What in?
Kwani your only needs ni do?
Hapana, kwani unajitafuta sperm kwa nini?
Or other needs other than do probably.
Other needs like
unajua kuna wale masponyo wado.
Mm-hmm.
Na kuna wale enye. Mm-hmm. For now sina wale wado.
Mm-hmm.
Wale wado nisha. Mm-hmm. Nisha wa rent out wa shaisha.
Fuck you.
Nisha wa hook
up. Mbana mi huku ni hook up time uliko ki rent out.
Huku itisha kuna utaka sponyo. Kleina ukuangi na. Kleina ukuangi na. Na like a man. Zina ukuangi na. Kijana tu mahali ya. Okay sawa. Sorry. Eh hey, batu mkeza wa hook up.
Nimeshaka.
Nikati mekuwa nkiongelela something ya tamia. Mi peke. Ati.
Yeah. Uliza ask your question. Mula seba. I'm so honest.
You don't have like I'm. Of course you don't. Ukangi. Una kanga. Ukangi.
What do you mean of course I don't? Unaniona aje.
Ukangi pena roho yako. Eh wewe mtu lakini ya kieza kupatia. Kuna bishti yangu fulani mtu lakini. Anampatiaga roho.
Mili cheke.
Na nideo manzi. Wewe ukimpatia roho yako eh una risk. But anyway, skip ad. Nimeskip your ad. You are telling us how is your year so far?
I have many questions in my head right now.
You ask. No, actually ask only one.
Okay.
Hmm.
What do you mean? Say I can't say pia mtu roho?
Mimi sijui.
Wewe. Hebu siasi ya vitu.
Bro, aki klein. Sasa nikuulize. Ukiwa mtu yule ulikuwa anachekanga hivyo.
Unajua sasa hii imekuwa better. Imekuwa better by the way. Time nilikuwa high school.
How is this better?
Imagine it's better. Time nilikuwa high school. Like ningecheka. Like the whole block ingesikia.
Ukicheka?
Yeah, so like at that so time nilikuwa na as in it was a fun thing, not kitu yenye distracting.
Mm.
As in I give people joy, you get? Yeah. You get me, man? Oh, you get me, man?
I'm already hating.
So like ilikuwa na go across the block.
Mm.
So like ada kazi nakiwa for mother. Hey, watu walikuwa ukicheka tu watu wanasema hey, ndio yo Demarco. Ati
ulikuwa ndio Demarco.
Ilikuwa ni Demarco. Hey, huyo tu ni Demarco. Like mimi ningecheka mtu ajue ni Demarco anacheka.
High school. Eh, hiyo shule yenu. Kuna majina mlikuwa si ulikuwa ni tangu Adriana.
See, that's my baptism name.
Oh, yeah. Oh,
you got kidding. Nini ndio mlinivia jina Adriana si? Hiyo ni maneno yenu. Yeah.
Dama.
Klein.
Kuna msana kuitanga D. Unafaa kuitwa D.
Sina, yes, pia nilikuwa naitwa but in specific to three people.
Oh, okay.
Yeah.
That's cool.
Mhm.
Hadi sasa ukicheka kila mtu alikuwa asikia, alikuwa
anajua. Alikuwa anajua tu huyu. Nikicheka tu mtu anajua huyu ni Demark.
Hello?
Yeah.
Mimi singetamani kukusikia tu. Eh, unacheka vibaya. Wallahi, as in, ebu think about it.
I'm not thinking about anything. Hey, you're my dad. I'm going
to suppose you can't change.
As in, you don't even...
Wow. Wow.
I'm gonna...
Okay.
See, my dad, I'm gonna... Okay, always change something.
So, Klein, what are we talking about today?
See, we're just having a normal conversation.
Oh, okay.
About anything.
I actually think we should start with... 2021, maybe a recap of what probably you did, memories you had, my favorite memory you had on 2021, sijui, kitu wenye ula feel.
2021 was it.
As in kitu wenye unakumbuka tu,
yeah.
2021 was lit.
Okay, for me, 2021 was like my worst year, but at the end of
why?
It was like,
things changed. Why was it your worst year?
It's because of issues.
Oh.
Yeah. So at the end of it,
mm-hmm.
it can turn out well, by the way. So
2021 was me, I think 2021 was okay.
Mm-hmm.
Me, I think 2021 was okay, by the way. To me, hey, because of Christmas, I enjoy.
Ona sasa, you can always yongela festivities as a part of the whole year.
Okay, sawa. I mean, I thought it was to me.
Okay. Sawa.
Ile occasion, I think, ni me-enjoy the most. Ama ile holiday, ni me-enjoy. Niyo Christmas na New Year.
New Year ni 2022.
Hapo yo, that is
perfect. Okay.
Oh, na pia, 2022 hapo around first.
It was nice.
A lot of activities, a lot of family time.
Yeah.
A lot of... But they actually, there's a time I actually met up and hanged out with my primary
friend,
school friends.
Uh-huh.
Tuli chill, tukachapa ma story, tukakata.
Si hao ndio wasai, nini unaifanya?
Okay, see wote. See wote, but kuna
like tulipatana
hadi. Tulipatana na wengine hadi. As in, tuli get a chance ya kupatana sisi wote.
Mm.
Si wote as in wote.
Mm-hmm.
But, hey, ilikuwa an amazing time. Tulipatana like 7 of us, at least. Kwanza tukachapa ma story, tukachachishiana, tukakumbushana vitu tulikuwa tunafanya.
Ile yenye mlipost sijui wapi.
Hadi ma TBT zilikuwa zinalipuka hapo.
Yeah.
Ati tulipost wapi?
I think it was your status or something.
And it's then in the post.
Ah, not status, Snapchat.
Oh yeah, I guess.
Yeah, okay.
But say, ilikuwa very late. So
Snapchat is the main room.
I think one of the memories I enjoy most 2021 is how I met with my friends. We just chilled over there, like, tukachapa story, tukaenda tukakula ma smoky.
Mm-hmm.
Ilikuwa fun. Washi ipatana na mse yote ulisoma na primary school?
Ama mulienda
mkiandanga?
What do you mean?
Nani? Mtaje, mshout out sahi. Uyo mwenye mwenye mnaongeanga na ee. Sema jina lake.
Ni wengi, imagine.
Walai?
Yeah.
You know people don't maintain contact. Okay, I know people get busy and stuff.
It's bad.
I think.
Zee, you got many others.
Sorry, I was listening.
You got many others.
We beg to tajia the person.
Fuck you. Sasa umewapea like.
Wewe uliza sasa hii nini? Wewe mbona unataja sensitive words?
When you overthink it, ndio inakuwa sensitive.
Oh, okay.
Yeah, yeah.
Sorry. That's that.
What was your
2021 yako ilikuwa like?
Bad. Like it started out on a bad note, but it ended on a good note.
No, oh, okay.
Yeah.
So, thankful for that.
Yeah.
2021, I saw most of my friends. Okay, I saw most of my friends making moves. As in, yeah, legit, they made moves.
Uh-huh.
Watu walikuwa jiendeleza, wenye walikuwa na mabizi na kidogo wakazi advance.
Mm-hmm.
Wase walikuwa shule, wengine wali graduate.
Uh-huh. Congratulations.
Thanks.
Mm-hmm.
Thanks.
Okay.
Wase wenye walikuwa natamani ku, like, start a life walianza.
Mm-hmm.
Kuna wase walipata mabibi, walipata watu. And there's
nice.
A bunch of good things that happened in
2021.
But the 2021 was nice. It was really nice.
On a general note, it was nice.
Me, I can say it was nice. Because I didn't mean, yeah, there's a bunch of stuff that happened in 2021. I'm like, yo, I'm grateful. Mm? Wana graduate when? I think where is when you graduate? Mwaka una graduate ndio tutase ndio itakuwa your favorite year. Ejo nika upende masomo.
Zi. Wow. Zi, see at a story na upende masomo ni like when you do the wrong thing. Get.
What?
Zi, oh, not like that.
Oh,
like,
the wrong thing in terms of like,
yeah, course and stuff. Yeah.
These are decisions that you weren't able to undo or something.
Yeah, as in, the moment in a gets to your mind, it's too late to change. You get, so you have to push through. But in life, by the way. But thanks. Karibu niseme thanks.
Thanks for what?
Karibu niseme thank you, Damaklin, for making it this far.
Yes, you say me, bro.
Thank you, Damaklin, for making it this far. We know it was tough, but you did it.
Yes, you did it.
Ukwendwe na kuchachisha.
It's okay, Damaklin.
So, oh, fuck, man. For exaggerating things.
But surely, it feels like you've had the toughest year and you've like conquered it. So, Miss Jimbona, I can relate to that.
Cindy, you may say it started on a bad note, but it ended on a good note.
You salvaged it?
Yeah.
Ilianza vibaya aje. Huko lipoa baruti.
I'm joking. Yeah, I get it.
Do you?
But yeah, I do.
So you get it?
Yeah.
Okay.
Yeah.
No, anyway. Okay. So where was your favorite memory of 2021? Nasu ulendanga ni concert gani no ebe de kumekuwa na ma concert 2021. Mhm. AG Baby, kina Joe Boy, kina Harmonize kuna time alikuwa amekuja na Ivasha.
Mm-hmm.
Sauti Sol. Kwa hiyo zote ulenanga ipi?
Eji baby
ilikuwa lit. Ama you wouldn't know.
Kulinyasha nilipata homa ingine mbaya. Nilipata like homa ingine mbaya.
Kwa hiyo ulinyasha?
But it was... I think ni yo baridi ya usiku yo ye. But...
2021 was lit.
But anyway,
on 2021, they almost lost friends. Yeah. Some friends I almost lost.
I've made a bunch of like very very good friends, new good friends.
Miss Japan, like one step had, upstairs, I'm bad on the constant.
I did the last, I did up to the last, like the last dates.
Mm-hmm.
I did around up 28th, 29th. There's new friends I met. Doesn't 2021 was perfect, I think. People who were, we weren't that close, we became even closer, as in.
Mm-hmm.
Hey, 2021 is proper. 2021 is proper. I didn't go emotional about it,
man. Oh, I'm gonna cry. Oh my god.
But then we discuss when you say you know how to go emotional.
Okay, on a serious note. Imwaka.
3, 2, 1. Emotional.
Oh god. Oh, I'm gonna cry right now. Oh god.
Okay.
I'm gonna cry. I'm gonna cry right now.
Sorry. I won't say that again.
Okay.
But I made a bunch of good friends.
That's nice.
You're not gonna. That's the part that you're supposed to be like.
Fuck you. Didn't you do that?
Unajaribu kufunza hizi vitu.
Ungeacha ni maliza till then the corrections zikuja after.
Oh, so 3, 2, 1.
Atuwezi anzia hapo tena nishachoka na hiyo part.
Well, persistence for you is not.
Yeah.
It's not key.
Yeah.
Your friends say that you're not emotional.
Yeah, as in, I'm emotional. Nivile, I don't talk about stuff to people. That's the reason, Domana. So, I think Kenya inafanya wasione mimi ni emotional ni juu like mi uji shield something ikiwa about kuni hit.
Oh, defensive.
Yeah.
Oh, okay.
Yeah. What else? Maybe I don't tolerate.
You don't tolerate what?
They say maji it sound vizuri bullshit or something.
Ah, wait, what?
Mimi naweza watch up ukiongea some nonsense like it doesn't make sense. I like what? Mimi like same for example nifanye like something. Then wewe too out of nowhere umeamua like ukuju like unipe lecture like what? Utaongea then kwambia okay now start but niongeleshe vile na fast. Like kuna way like you should approach someone like hata msiwezi kuja nikupe lecture about hivi unajua kuna venye mtu anaku approach inakuja everything inakuja negative.
Mm-hmm.
Yeah
so that you don't entertain
too after nimewaka. Hey, sorry. But I'm still nice, that's one thing. I'm still nice.
Mm-hmm.
Yeah,
when you listened to your previous episode.
Mm-hmm.
Or rather there's an episode, you episode 2 of your podcast.
Mm.
The Carol's stylist.
Mm-hmm.
Episode.
Yeah.
Pale unatachisha bwana.
What do you mean?
I didn't go ask you like, "Hey? Haya?" Okay.
What exactly? In specific instance. Unataka
kumtuma kijana fulani aache mimi.
Mgani huyo?
Yeye wewe ulitachisha.
Oh, see like unajua nili notice one thing.
Like can investigate a fly. Hadi unamwambia, "Hey, hata hey, client."
I noticed one thing. Mm. See, like a choice nilia movie. Like mimi, huongea. Mm. Then after nimeongea ndio nafikiria. Sifikiria before niongea. So after nishakwambia ndio inanihit. Oh god, singesema hivi. You get.
But anyway, that's
but it was a good advice by the way. Hata mimi aizi. Mimi hata mimi ningetaka mtu aniambie hivyo kama ingekuwa mimi. Cause why not?
No.
Yeah.
Yeah,
you, there's nothing you're going to gain out of it at the end.
I have no comments.
Fuck you.
Why? Really, I don't have any comments.
Anyway.
Eh?
Anyway.
2021, I got to take, I think, four of my most favorite photos, the sunsets. And I'm so proud of myself. You know what I mean? I'm scared to post kila time. I'm not sure if I'm going to post. Eh, these sunsets are cool.
Kuna ile fulani ya eagle. Ni eagle ama nini?
Nikia nimeshikilia eagle.
Yeah, I mean fresh.
My ego was high. That ego was high.
Yeah.
Yo kitu bethe, yo time tulendanga.
Mm.
Before ta nishike yo ego, kuna time, unajua na peyango yo kiglove fulani.
Mm.
So yo glove, inafai kuprotect from hizo talons, zisi kutoboe.
Mm.
So mi nimeinua hivi, unajua the minute umeinua kuna firimbe fulani upulizwa, and then inakamu. Manzio kitu ilikuja kama imenipita bana. Yo ego. Ilikuja maza ilikuja so mean make give him mkono ndio ikuje land. Ilikuja ikapita niko like wow. Wow.
We don't attract anything.
I know. What?
Sorry.
Dude, I'm literally trying to feed you because una ukishaishika kuna kanyama kako hapo inakaa mina dish. Ilikuja ikapita hadi nikashangaa, "He? Okay."
Swadi wasichana wana kutoroka tu hivu, wana fika tu, wana jump.
I think I was mamangi kwa DM yangu.
Bado time yako ijafika.
Kaya, kuna time inafika anga?
Time ilipita, kama yuku, ah, bati yako mbaya. Nivo sasa, imagine usawo your story.
Manze yako, ebu ambia watu wako tu manze yako kwa kifikia DM yako. Kumu ni kubaya, huko. Yo igu, venye ili nipita anga manze, nileza wade kufikiria,
Siwezi ku connect to any of my friends.
Why not?
Why? Why would I?
Okay, sawa. For now I'm okay.
Okay. If you're okay, then.
But let me ask though, are your friends like you?
What the fuck? Like what do you mean? As in wewe ndio unafanya ikae like mimi like wewe ndio unafanya nyinyi ndio mnafanya ikae like mimi si emotional and stuff is with mimi ni mtu emotional. Nikienda mahali ninakuwa
emotional. So your friends like you, yes or no?
We have many friends, what do you mean? Like kila mtu akona their character.
Any friend of yours that is eligible to connect to be connected
yeah,
to
many,
me?
Yeah, many.
Wallahi?
Yeah.
Are they like you?
No, what do you mean?
See, I don't mean that in a bad way.
Yeah, not all of them.
Oh, okay.
Yeah.
Good to know.
Oh god.
No further questions.
But I've told you I'll never connect you to any of my friends.
Oh, why not?
Why would I?
Sasa mimi si unaniambia niku connect na mabeshto wangu.
What the fuck? Since when?
First information.
Eh, mazeni nini? I see.
When do you want to kuniambia sasa hivi tafuta sponsor?
Azi, wewe, how do jokes?
Oh ah.
Ndidi.
So na unatuma hadi niseme tena baadaye.
Okay, uli that ni legit serious?
Yeah. Nadhani
usizi taka sponsor mimi. Yeah.
Kuna sponsor na sponsor sio baba.
Hun mbona niambia nikawa ni sponsor?
Okay, sina unaona tu kwa TV.
Wacha mambo ya TV, wewe ume experience, wewe ukwende huko.
Mimi ni sponsor fulani wa mtu fulani.
Wow, oh sure, we are sorry. Mm. We are sorry, very sorry. But I wouldn't want to joke that part. Why?
And sikutafutie?
As the Mr. Kiss sponsor.
Sawa. Uko sawa?
Sijui hata nitaweka hii part iko ya kwanza. Ejiwe, baby watu
but ndio walikuwa shaanza kutarisha.
Eh, wasema client sponsor. The fuck is that sponsor?
Ndio kwa namba sponsor.
Me and out mind my own business.
Wow. That's the best one. That's the best way you could have just said yes. As in other stuff uliza you should say yes.
Zeven mimi nimesema just
no, to my own business. Umekuwa tu lakini sawa. Sikuwa niulize any other questions.
Are you sure?
I just wanted to know. Yeah, I wouldn't.
Wewe unakuwa too curious.
Wewe kwangu ni curious.
Nakuwa curious but nikiona na cross boundary sita kuuliza.
Of course kuna ile part ya boundaries now you need to.
Lakini pia na crossing. Unajua ina depend ni nani. Kando wewe nita kuuliza kitu plain vile yuko. Ni shida yako. As ina depend ni nani unauliza the question.
Candidate clients. Why candidate clients? Why did you name it that?
So we're being candid. We're being open about everything.
Oh.
Yeah.
That's pretty creative.
I know.
Aku chukua tu jina online ukayakela.
As in, you gotta think, manzi. Kwani akili inafanya nini kwa kisho?
Candidate
clients. Kwa inaoccupy space.
So this is a platform where you can bring people and then they just talk about
it. Yeah, just talk about anything.
Openly.
Openly.
Could you express?
Yeah.
You like arts, Klein?
Yeah.
What kind of art do you like? Ma picha zime paintiwa sijui. Unajua kuna zile zenye.
I like your kind of art.
My kind of art?
Yeah. Biko here does art. Adlights.com anafanya deka, anafanya arts, na anafanya photography.
You like my kind of arts?
What? See, that's the best way to...
Now that I know you like them, nangonja order.
But I like them. Nimeona kadha, you know? You know what I mean?
Mwano nitupiangi like adipale Instagram, at least, bana.
So okay, but see, I'll support you 100% all the way. I'm serious, baby. Unangoja Clyde, hey, but they for
nipe like.
On a serious note, me and me support mentally. Don't worry about it.
You with me?
Yeah, all the way. Was it?
Me, I'll get you a gift for candidate clients. Kauta kwana studios kumwaza.
Amen.
You want a studio over there?
You know, it's one step at a time. Let's
but
go.
You do want a studio though?
Of course.
Oh, okay. So, I mean, I'll get you something from Artline. Courtesy of Artline.
I like your art. They're like perfect. Me? Yeah. Your art. I was seeing them.
Thanks.
Uh-huh. Like, unaweza ona ujue ini biko. Ini biko.
There's a friend of mine. Anafanyanga at expressionism.
Mm-hmm.
Anaitwa Peter.
Mm-hmm.
Hey, that guy does good, nice art. Perfect expressionism. Your expressionism inakuwa as in kama mtu apendi art ni ngumu sana msia yang aipende unaget juu inakuwa marangi inakuwa feelings za msia zina expressiwa na hizo acrylic paints ama ile paint yenye tu mtu anatumia. Get. Nikwangi like kuna mwenye kuna mtu anachora ndovu, kuna mse anaenda anachora gari, una get? As in au sio anachora vitu wewe unajua ni nini. So ukiona unasema mse amechora ndovu vizuri, au mse amechora eagle vizuri. Expressionism ile. You the kind of expressionism he does me. Ile you just play with the paint nicely. Hadi mse akiangalia kitu anajaribu ku figure out kinyume mse alikuwa fikiria. Ina enjoy. Anyway, Peter, I like... Hey, I didn't remember the name of
Peter. Peter, I already like your art.
Also, you like his art. I'll show you.
Just find me at Klein on Instagram.
Okay.
We talk but business.
Art is nice. I think, okay, come on, artist, you don't really need to talk to be heard. You just need to, like, do your thing.
Mm.
I get.
Mm-hmm.
Mimi na wishing ni kwa talent ya like ku draw ile serious.
Mhm.
Kufanya art ile serious ile azinadi watu wanakuogopa juu ya the kind of art you do. Mimi natamani nje. Kitu cha kwanza hii ningekuwa nikichora. Alafu ningekuwa dina. Anyway, as we were saying.
What was we saying?
Oh, candidate clients. Eh tuko tuna niko na kuuliza mbona ulichagua jina? Mbona uli
mbona ulisema the reason platform
yenye? Why did you feel like you need a platform and just people just come and just talk about stuff? Njoo kuna kwa na platforms very different. Kuna platforms za kama ni yako. Kuna platforms za ku report news, entertainment, nini.
Mm-hmm.
But only choose kufungua platform ya like conversations and all.
Mm.
Why did you choose that?
I think open conversations zinasaidia mtu mentally cause unajua for example like unaweza kuwa like na friend like hizi kuja kuambia this and this is my problems sijui nini but akikuja like tuseme like we agree we're going to talk about this like kuna venye unaongelea like in a fun way hadi inakuwa easy for them maybe to cope with something yenye ina go on in their life. You get like iko hapo pia ni distraction from all your problems.
No, what kind of results are you hoping to achieve from the listeners part? Or rather, what's the kind of impact you'd want to impact on listeners through this platform of yours?
I don't think I thought about that.
Wow, how can you not?
Oh.
How can you not, Pana? What kind of... So, think about it right now. What kind of impact? What kind of... impact will you just want to... like, impact on your friends?
I think the concept here, the whole thing about candidate clients, it will be about openness, totally.
Mm-hmm.
So, me, I'm doing this because conversations in Ansaidia this way and this way and this way.
Mm-hmm.
Because I think my friends were saidika the way mina saidika evil stuff and stuff.
Mm-hmm.
So that's what I thought about. Yeah.
Turning out clients, you had her. Lady of two words. Just a man give it to me.
Wow. Wow, that's new.
Nikuliza, tangu zaliwe, unaweza sema, unaweza like sema umeongea maneno ngapi tangu zaliwe? Junaye kuongea unaongeanga.
Zi, ina depend niko nani. Kuna watu like nitaka.
So una, like, kuna crowd fulani tu unafikanga una hauongei wakiwa around. How does that feel? Mimi naweza tamani kuwa kwa hiyo crowd.
Jumia bena kujua msee.
What?
Storyteller. Unaona storyteller.
I know, so unajua ina depend uko na nani. Yeah.
Is the time? Oh, by the way, hiyo 2021 before Yeshe. Is the time nilikuwa place alafu nika ile impromptu tu nikakuwa MC.
Mm.
Alafu nilikuwa MC aje but nilijipata nimekuwa MC.
Mm.
Na ilikuwa sijui kwa MC kitu kwanza na get.
Mm.
Alafu the kind of crowd nilikuwa na MC kulikuwa na like wasewa age parents wetu, maybe even older. Kulikuwa na a few youngsters, a few youth, a few kids. Na get.
Mm-hmm.
So kwa akili yangu nikiambiwa ni MC nilikuwa like but nikakumbuka mimi ni msocial. So unachikia wenye wewe unachapanga story as in it will inaweza kuwa so easy for you kwa MC kwa event once you're social and you just open with people. Mwenye alikuwa ananipatia kazi akaniambia unajua Kikuyu? Nikamwambia anajua Kikuyu.
Wow.
Haya sasa usinashuna nikamwambia mimi niko social usijali. Umoe MC tena nikamwambia sijai MC tena ndio mara ya kwanza lakini hivyo hivyo. Mzee after the event who are telling me wow. Okay. Wonder kwa sababu je MC tena? Kwa sababu nikijintroduce nilisema eh hey, Miss DMC tena this is the first time. But I think the minute you're social, vitu tu zina. So anyway, what I'm saying is ukiona ka graduation pale, ukiona ka birthday,
marketing, okay. Marketing at its best. Squad and then you're shooting ahead to that direction. Wow.
Ukiona ka event pale na una MC ama photographer. Niko hapa, unaweza omba namba kwa candidate client.
Aha.
Plan natawea bedhi huku kimpatea gig za
kumisi. Mimi sasa hata nakuanga wapi social. Mimi ni nyumbani shule.
Nyumbani shule.
My life is boring.
Right? Come to think of it.
Eh.
By the way.
Fuck.
What?
Skudhari uta support.
Uri zani ndakwambia ati yours.
Yeah, no, it's not boring. Yeah,
yeah. Akita kusema hivyo.
Hey, Mungu baba.
Sijali.
But it's not boring. It's not boring, but it's not boring. Boring. Yeah.
I think that's the perfect one.
So ni balanced. I have a balanced life.
Well, call it what you wanna fuck. Call it. Mira bizera ni kwa jua kitu kaya.
Okay.
This is what jembea kwa kili, you have a boring life.
Oh, okay. Okay, I know what you're trying to say. Okay, ni sawa ni sawa. I know what you're trying to say. Okay, to stop at that.
What I was trying to say is that?
It doesn't matter. Akili yangu isha register what you are trying to say.
Right.
Oh, yeah.
I don't want to spoil you anything. Whatever rocks.
Thank you very much.
Whatever floats your boat.
Whatever rocks my boat. What?
Whatever floats your boat.
Whatever rocks my boat.
See, floats your boat.
Rocks my boat.
But I think floats your boat also can work.
What was it? Tunga kizungu yako tu useme.
Hey, mini Batman. Lazima ni watumia kizungu yako. Hey,
mani yako. Enda huko.
Ah, road is way. Kwanza kungine class.
Mina za kushinda kizungu by the way.
Kungine class. Kwanza adi nimebishara na niko nimeshrab. So tunapatia presentation.
Mkikuyu.
Presentation. Tuko tunawadiwa Max. And I had 3 friends. Na kumuka yosiku yo. Ilikuwa mimi. Another actually called Sumeya na I think Molly. Sikumbuki kama kulikuwa na mse mwingine but tulikuwa kwa hiyo. So hiyo presentation tulikuwa tuna awardio Max.
Mhm.
Una get?
Mhm.
So group ilikuwa na like 3 people. People presented na mimi ndio nilikuwa the last group na nilikuwa group leader. So nilikuwa nimepanga venye hii presentation lazima tuiue. Tunasikia wasio wanapatiwa Max ilikuwa 20. Ilikuwa 20, ilikuwa 10 I guess. Jikulikuwa na marks ya presentation, how you presented, the points you presented, na get. So, wasi wala present, unasikia mpewa 8, wapewa 9, wapatio 7, wanyo wana struggle, wapatio kituka 4 ama 3. nikamwambia kwa mabeshte wangu hii lazima inao lazima tuwe tukafanya present tukafanya hiyo ma division tukadivide ma job mimi nitaongea wewe unani una interject na two points occasionally as in based on the skills yenye mtu akonazo kama wewe ni mse wa kuongea vizuri ama wewe ni vocal ama research tukafanya pamoja as in ilikuwa tu tumegawa tu kazi perfectly una get so time presentation yetu ikafika sisi ni akina nani ilikuwa the, we needed to kill that to recharge kupata max yote juu kulikuwa na karibu flani I think so tuko hapo mbele tuna present alafu so oh niki approach wa set tukawasalimia watu wataongei mmoja salimia watu wako like habari yenu watu na unasikia tu watu kaa ama hello guys
talk first ongea
hadi nikarudia hey you guys are okay hadi waka aya
wewe unasumbua wewe ndio una force watu kila mtu
atatu so ilibidi ni wa force hadi ile time yenye kila mtu sasa ali or rather at least karibu wote walisema hello so tukachapa presentation manzi nikasemanga rayas kabla ya layas sijui kwa sema nini laya kabla ya layas nisema rayas back in high school principal wetu alikuwa anasemanga rayas can you please rayas with the office right can you please rayas with me before so mimi nilikuwa nimezoeanga ni rayas so mimi sipo ashrab as in yangu iko kushrab nilikuwa najua ni rayas so sasa nimesema rayas what are like nikamwambia si kwani nimesema hiyo word umesema ni gani nikarudia eh watu wanacheka naambia mbona mnacheka as in the more anacheka the more mimi napata chance ya ya kuengage na una get
because
unajua hawa si hawajui with the fact that walione walisikia word walikuwa attentive una get so what na kulikuwa na demax ya engagement venye una engage audience yako mimi nimebishana sila yas ni raya na tuko hapo mbele manze ilibidi tu nikubali but finally tulipata 10
she is the person
tulipata wacha ngombe you can never shame the shameless
okay it's okay
oh, you can never shame the shameless so hiyo time hata watu walikuwa shina kinembea ati oh shrub
unajua naongea naanza kuona like mimi na wewe hatuko any different
wallahi mbona unaona shameless pia kwa sure una za dance kwa road show
ai
kwa nini kesho kwa nini kesho Okay. Me have a bunch of friends when you wanakuanga hiyo league you can shame the shameless na wengine ni wa shy. Mimi kwanza because anajuanga watu wengine.
I think nitafanya hivyo like nikipata like tuseme mimi wewe tu uamue. I mean I'll join why not.
Twende.
Yeah.
Ama tu mimi sijui. Yeah lakini you never shame the shameless. Life is short.
Yeah. Been a long year anyway. But we managed.
Finally.
Good things happened. Bad things happened.
Yeah, there's a bad... Kuna kitu hata ime happen imu waka bishi. Kuna bishi yangu fulani ali commit suicide. Okay, hakuwa...
This year ama last year?
This year.
Wow, sorry.
Nikiwa... Actually, ni this year. Actually, just recently. Hata aja like... Niko sure ata burial last year ija happen. Tulikuwa... As in other place tuli meeting na yeye. Ndiyo tujuane. Tulikuwa tumeendanga for ilikuwa na stories na matuition na nini. And alikuwa very happy guy. You get? Umse alikuwa na crack jokes tunaisha. Una get? As in you'd have never thought nimse anaweza okay. So that's not right to say you'd have never thought nimse anaweza commit suicide. You always joke kwa mbra afikiria. But anyway it was so sad. Ku realize hizi vitu ile commit suicide ikawa na well like this. So
check on your friends.
Check on your friends, man. Why you need to check on your friends? Yeah. People are going through stuff.
Yeah. So
lots of stuff.
When you check on them, but still give them that conducive environment.
To open up.
Yeah.
But opening up is usually tough.
It's a choice.
It's a choice and it's tough still.
It's tough, but okay, the more unapata that conducive environment, the more unapata the urge like to open up.
But the more unapata the more...
I don't know. These vitu zinakuanga different kabisa. Yeah.
Where do you even open up? Hello? Hakuna network? Hello?
Yeah, I do open up. But me open up like... nitakwambia something enye menisumbu banta nitakwambia like jokes, jokes. Hey, so kama ujaipata sasa like suji mi hard for me like niketi na mtu nimwambie ina ina nisumbua hivi hivi
ngumu
yeah ni ngumu
watu kuinja but anyway check on your friends make sure they okay or rather at least make sure they wako tu sawa tu yani as in it can always be help you can as in can be sorted as in kujimada si hey mean let's get to the bar oh boys are going huh boys will fit sana 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 sai wazo vina kwanga yang kuona ah tina kwanga inakwanga hurtful as inakwanga heartbreaking kuona age mate wako ameishia tu so yang so anyway anyway skip ad I guess yeah skip ad 2021 sasa umwaka umwaka una plan fire nini
ni mwaka ni all positivity I'm not taking any negativity from
unapiga kura tuanzie hapo
okay
you need to exercise your right when you say hapa get vaccinated unahitaji kupiga kura my dear
ndo ka discuss your government
ni ndio wale watu ni ndio wale watu mna complaining government ni mbaya na mnakataa kupiga kura.
We have not said anything about the government. Tusianze mambo ya government.
Sasa atuanze ni venye nasema. Good, good, good. You need to chukua kura, upige kura.
Miss Jafka 18, please niache.
Vote responsibly.
Jafka 18, I cannot vote him.
Unge kwa ina position ya kuona za vie for any political seat.
I know, no, no, no.
Why not? Okay, that means
I'm not a fan of politics.
You don't need to be a fan to vote.
Okay, as in iko na
you just need to feel like you're anyway.
okay. I cannot be politics committed to be a politician.
Politics are running ngumu.
Kwa nini mko politician?
Please. Unaona tu.
Eh, yeah, too much drama. Everything is too much.
But it's fun when you're
following
on the
fun, yeah.
On the sidelines.
No, no, like, gosh, parliament. Watu wanapigana. Yaani wazee wakubwa wanapigana like what the fuck? Like hey. Mtu wako na watoto maybe somewhere university ama wengine wameolewa na anapigana tu huko tu parliament. Hadi unasema so minor. My vitu ndogo ndogo hivyo. But anyway. 2022 tunaanza year with positivity. We are not taking any negativity. 100%
true,
right?
True, true, man.
Yeah, yeah, yeah. No negativity. Yeah.
And okay. Check on your friends.
Nah.
I repeat. Yeah, check on your friends. 2022 mimi na plan ku
Whether I got a new friend.
Aya wala yanaitwa acha tatu sikia
I got a new friend was mimi ku create a new friend inakoga like something major for me like mimi ukiangalia like 90% of my friends ni watu tumesoma nao like mtu nje tu mwenye tujisoma naye totally it's very hard so I got a new friend not through connection through sijui nini just between what we were
nikaanza kuchapa story
yeah we know them.
Hey, nice, nice.
Hey. Oh, they feel nice, man.
Ooh, nice. You're making moves. 2022, umeamua.
What the fuck? So, okay, yeah, yeah. I'm
oh, see, ah, see, someone will make
me. Roger, people are assuming things, man.
I don't. Me, I'm not assuming.
You're not
me, assuming. Actually, me, I make friends haraka. Me, I do watu nasemanga.
Me, I make watu haraka. Like...
environment ya kufilo, naeza socialize na...
Yeah, mimi kama, like, I'm not feeling you. I'm not feeling you 100%. Ah.
Mimi hata juzi nilikuwa kwa mat nikienda nikienda fedha. So kwa hiyo mat nilikuwa nimekaa place nilikuwa nimekaa katikati ya kulikuwa na lady this side na another lady this side. So huyu mwenye alikuwa hii side alikuwa ananikalia no goes already. Hata nilingia nika note tu hadi nilikuwa na mind my business. Na she kept stealing. Okay, semi stealing. Alikuwa anashinda kimiangalia. Naona unaona ile yenyewe unaangalia mbele but ango yako ya 180 na kuonesha unaangaliwa bro. Unaangalia. Nikitani hivi macho anatana, anaangalia kando. Alafu kitu weird ika happen. So police alikuwa anaenda kushukia. Hata before gari isimame alikuwa ananiambia nashuka. Nikamwambia ngoja gari isimame. Just sir, utapita aje? You get? Akachill, akaniambia, akaniuliza ati nikamwambia nasema utulie. Gari isimame ndio tushuke, ushuke.
Yeah.
On my right side. Ushuke. Juni tu gari kidogo tu matatu si hizo manganya bigi bigi. akatulia akakaa chini. So mse alikudem alikuwa ika hii side nyingine kando. Akaanza kucheka. Anashangaa. Azina hata alishangaa. Huyu mama anataka kufikia wapi shwari. So venye nilishuka. Venye huyu mama alishuka. Tukajipata tunacheka pamoja. Alafu sasa tukakuwa mabishi, nikaanza hata kumuongelesha. Nikamwambia, "Ah, okay. What's your name?" Akaniambia jina, tuka exchange number, now we're talking, we're friends. As in it was so
wow.
As in we, my point
that was fast.
Me, I don't understand. I think character yangu venye iko. And patiangi chance ya kuunderstand how do people not make friends. You know. Me the minute I tushaanza kuongea and realize, "Oh, huyu mse anaweza kuongea poa." Tunaongea. Lafu inoje sasa inatekingi. I think friendship inatekingi yo culture tu ya kukultivate.
Mm-hmm.
Kuongea, kuchapa mastory,
mm-hmm.
kushare experiences. I get.
Yeah.
Ndio mnakuwa even friends and friends. Unja kuna wasi wanakuanga mabeshte through mabeshte wengine. Umoe introduce mtu kwa beshte yako, alafu wakakuwa close, kushinda venye wewe uko na huyo beshte wako mwenye ulimu introduce kwake.
Adu unashangaa. Unashangaa,
what? Mbona ufanya kitu kaa hiyo? Ujai kwa situation kaya?
Nimekuwa kadhaa manze.
I think mwende unakuanga the problem.
Wait. Oh, whoa, take that back.
Okay,
I've the problem. Well, it's not even funny.
Mwende wanaanza kukumosa. Aki wana meet up bila wewe.
Watu wafuraye by the way. Like, mi spendi pia kwa that party. Mfanya ni wa.
Nakuanga po kintrodense mabeshte wako alafu wanakuanga mabeshte. Hali nakuanga relatable lati nikeza patana mkiwa wote. Nakuanga very very funny.
Yeah. Mimi siwezi sikia vibaya. Unajua inakuwa easier because unaweza converse. Wewe ni nini unanichomea manzi? Zii. Like unajua inakuwa easier because kama wangekuwa kijua never like mkiwa wote inakuwa awkward because like kuta maintain two conversations.
Mm.
So kwa sawa najua na hivyo ni only one conversation it take place.
Is enough.
Yeah, yeah.
Conversation is enough.
Yeah, mbili saa ngapi manzi? Mnachosha akili. Ai.
Ai. Anyway, 2021 was lit. I think hiyo ndio kitu moja tunapata kubali.
Mhm.
Wenye iliwaendea vibaya pia.
We're sorry. Yeah.
Tunaombea kwa Mungu.
Mhm.
Na mambo yenu ya kweshwari.
Amen.
Sasa leo tumesema unakuwa more emotional this year.
Yeah. I've heard you, man. And
Okay, so, oh god.
What's the comment?
But we hope things are going they're going to be good this year. Actually things are going to be good this
year. Yeah, 100%.
Prosperity guys is coming for y'all.
Yeah, coming and through. Don't entertain negativity kindly.
Mm-hmm.
As in it's for your best.
And have fun.
Yeah, exactly. By
nice for the living.
Yeah. Anyway, that's that. Yeah, hope you have a wonderful year ahead.
By the way, you guys have a perfect year. Ina manze kwanza mimi mwaka natamani ku travel. Manze nisikia kuna mabarabara zingine kali zenye. Okay, mimi natamani ku travel sana. Niende Marsabit. Manze mimi county nimeenda. Na siyati ni kukosa chance.
Mm.
I think ni ile tu kuwa uptight.
Yeah.
But 2021 ni lilan ku, like, yo, visit those places.
Is it so 2021, 2022?
Nasema 2021 ndio niliamua
kwa
more adventurous. Squeezy, I even try out food.
Mimi hata sijui kati nilingia 2021
na jadi. Kitamu singi ya kwa hoteli ni kitu random.
You squeezy, know what you want to eat?
Yeah, kitamu nikuwa nila, yo, naitaka hii. Again, I only want to be more adventurous. Yeah. But Squeezy na kwanga adventurous. Sana. Nazana ni tisha tu kitu hata sikuwa afikiria. I get. Sikuizi hata kumake plans ni naona ikiwa waste of time.
Yeah, unataka
unaingia tu vioi, man.
Yeah.
Una experience
exactly.
Kenye iko.
Yeah.
Unajibamba unaondokea, una get.
Ume notice hizi vitu zenye una plan hii they never ni rare zi happen.
Yeah, now ziki happen hazitakuwa na thrill yenye.
Yeah.
Adrenaline nyingi kwa kama mge plan.
Mhm.
Mm, so anyway guys, 2022 is your year. Kila mtu angangane. Na good things are going to happen for you guys.
Mhm.
Positivity all through. mimi sina lingine la kuamba.
Tuonane, tuonane,
tutawasiliana
kwa masiku chache yafuatayo. Ama hata sijasema nini, but najua yote ni broken.
Vibaya. Tuna siku chache yafuatayo.
Oh God, oh God. Nimeget kwanza vile umerudi.
Masiku tatu. Masiku chache, sorry. Yafuatayo. Abu me kitu kwanza ume blow up.
Nimeget by there. Awe, I watch it anayo maneno. But let's meet soon. That's what I was trying to say.
Catch you later.
Yeah. After anyway. A few days or something.
Was good.
Yeah.
We out.
We out. Have a wonderful year. This is Klein. And, still. Oh, by there, guys. Support my guy here. Atlight.
Oh, on Instagram it's @light04. @light_04.
Uh-huh.
On WhatsApp it's 0729964883.
Mm-hmm.
On Twitter it's @light.
You're not even sure.
No, Sindirasama it's @light.
Uh-huh.
On Facebook it's @light also.
Mm-hmm.
Yeah, Nikoko Quarter.
Wewe mtu ukipewa chance uje advertise unasemaga kitu hadi unaambia unyamaze, like you're supposed to say we do this and this and this. Yeah.
Well, I do deco.
Mm-hmm.
Creative deco to be precise.
Uh-huh.
I do a bunch of vintage deco.
Mm-hmm.
I also sell customized deco.
Mm-hmm.
I sell arts.
Mm-hmm.
I sell paintings. Mm-hmm. I sell frameless portraits.
Mm-hmm.
I do photography.
Uh-huh.
There's nothing to do with deco, I think, in the scene. So if you want some, hit me up. You can check out my socials. My IG is full of that. You can check out highlights and everything. So yeah, check me out.
Evadim. Tuonane baadaye.
Baadaye.
Bye bye.
Bye bye, guys.